This is an MUT Radio podcast.
So today on the show on MUT Radio, on the Hlanganani Media Show, we have Ushrapston. Ushrapston, welcome to MUT Radio.
Hey, sanibona, ninjani kodwa.
Siyaphila bethu njani?
Ah, wow, sibahle kakhulu ngapha ngakuthini.
Aw, oh, sweet kodwa. Tell us ukuthi who is Ushrapston? Ubani Ushrapston? For a person who doesn't know Ushrapston, kwale gama lakhe lingaphambili kwa Ushrapston, ukuthi futhi ungichazele ukuthi laqhamuka kanjani igama lakho.
Oh, yeah, Ushrapston, activator. Ushrapston ngasekahle. Gama eliwulinda wakadlongwana. So yeah, igama la activator ligukuthi wazalwa evele active nomuntu wakhula evele active enza izinto evele active. So hayi bamnika abantu angilithatha ngekhaya ngilithathe kubantu kwezinto bengizenza kubona.
Wawuhlezi u-activate.
Then Ushrapston, it's my hometown. Hometown yami yiPort Shepstone. So bangibiza ngayo ke bathi ke yiUshrapston.
Oh, Ushrapston, because uphuma ngale kwePort Shepstone. Activate a bit. Tell us more about some music. It's in your home. Ulu guti. Ukalele nini? O banotano lumul.
Oh, tala unpinde lumbuzo.
Utano lakulum lumulo. Ukalele nini?
Oh, utano lumulo. Okay, yeah. No, umtulo utando la lu suka pasi. From ekhaya sicule ekhaya si yabona into ukuthi nje manje ukhula ekhaya abantu abadala bamfake nile ekhaya sekhaya nicule so sisuka nisuka nawo phansi ekhaya leyo nto leyo. Then kwazi ukuthi ngokuya ngikhula ke ngokushintsha kwezinto ngaye ngase ngena kwamanye ama genre ke mina nako 2010 la ngaqala khona ukuthi izenzele okwami eceleni kodwa nje uthando lomculo ngisuka nalo phansi ekhaya empandeni.
Ekhaya kunesonto shuthi noma nje nelabantu laba bathi noma kuthiwa kuhlangene noma kuqeda ukuklinwa kube khona lowo muzuzu kuyaculwa kuhlangene kuyathanda
noma ngingabuzwa kahle umbuzo kodwa engathi uthi ekhaya kunesonto yini. No, ekhaya kunasonto ekhaya besonta nje emasontweni but ubaba wethanda ukuthi ekhaya ehlale kuculwe nje makuhleliwe kuculwe nje culo ungonakele lutho
shuthi nje umculo into yasekhaya. Boys. Ushrapston, ngathi ngimthola Ushrapston vethu sakhona.
Yeah, ngisekhona iyashaya lokuzo xhumana kodwa bona ngikhona ngikuthi nginokuzwa kancane.
Okay. Ushrapston, ngibona ukuthi usebenzisanile no Techno P and nabanye. Yiphi ke le project enisebenza kuyona njengamanje?
Oh, ngicela ungiphindele futhi.
I project lenisebenza kuyona nusebenza nobani kuyona?
Oh, project ngisebenze kuyona okay kule project ngisipane noQondi phela nje kwase kuthi ke u Techno P wangenelele kuthana ke yena ayipolishe ibe yilento eyiyona njengamanje but I worked with my daughter yami ngane yami uQondi so thuthi.
Ah, ubaba nendodakazi. Ah, we love it. Kulo mculo ngizwile kuthiwa imidlalo. Imayelana nani message behind a project ithini?
Ongiphindele futhi.
I message yengoma umdlalo
umdlalo.
Yes, ithini?
Ngiyakuzwa ke. Ngibonga ngombuzo. Uyabona nje ukuqala sicale sisondelela isikhathi esisondela kusona manje inyanga esiya kuyona inyanga yothando ngosiyama kodwa uNkulunkulu wami. So I message is about njengoba sonke la ngine belief ethi siyathandwa akekho umuntu ongathandi.
True.
So ingoma ke ibuza umbuzo mina noma ngibuza umbuzo ukuthi wenza wena umuntu wakho what you do. So mina engikwenzayo nowami kulomdlalo sidlala lomdlalo sishayela kwasa okhwela. So wena wenzani nomuntu wakho? Mina njalo mangivuka ekuseni ngidlala lomdlalo. So wena wenzani nomuntu wakho? Remember siya ku 14 February what you do with your umuntu wakho.
Muphi umdlalo enodlalayo? Shuthi thina esisingile nje Ushrapston nje awu asirelate kulo ngoma.
Ngicela ungiphindele futhi.
Ngithi hayi thina shothi esisingili bethu hayi thina si-relate engomeni kodwa ingathi mina ningakhulu. Ushrapston, ingoma izotholakala kusasa ngomhla 31 January, right?
Yeah, izotholakala kusasa, yebo.
Izophuma ngekhathi ezenhlampe emisingayilindela.
Justin,
for a person othanda maybe ukusebenza kanye nawe seyizula ingoma yakho seyizula ijeni yakho uthi cha ayikhule bese vele umculo kuyinto yasekhaya angakutholaphi ngasebenzisana nabantu abanjani mhlawumbe ungathi ngifuna umuntu nje engase mhlawumbe ngibe ne feature naye njalo njalo.
Oh, okay. Ngoba noma ngizomanqaphunqaphu ngizwa kancane nje ngizozama ukuphendula la ngizwa khona ukuthi ngitholakalaphi. Izindawo engitholakala kuzona umuntu angafollowa ku Facebook page u Activator Mshepstein Facebook page and then na TikTok Activator Mshepstein, Instagram Activator Mshepstein and then onesifiso ke sokuthi engathi ngangibona ngiyenza lento ngakubo engibhekile angangimelela ku mshepstein@gmail.com.
Yasiphi?
mshepstein@gmail.com. Noma asebenzise inamba kamakhalekhukhwini ethi 073-069-2616. 073-069-2616.
We can't wait to see you. I'm Chef Sinvetuba Rock and on the stage, Sebek Bukile. And of course, I'm sure right now there's someone who's abanga good to know. Ukuluma ngezothando. Aye man, definitely. Ale kuthi abi artist Chef Steam saying sisivala nje. Mhlawu sho ukuthi ish yabo leli sipha. Ngingafisa mhlawu kusebenzisana kanye nalo. Actually khona ku industry. Chef Steam?
Oh, uthi aliki artist eli
elikhona kwi music industry right now ongasho ukuthi yabo leli ngingafisa ukusebenzisana nalo futhi singenza into engathandwa yizo
engifisa ukusebenzisana nalo. Okay, yeah, ngiyangiyafisa ukuthi ngihlale nemakoya sishare i-mic one nemakoya utira
malume
and as well as ulokhuzana umakhathi ya nomakhathi ngisebenze naye naye futhi ungishayela kamnandi. Kosazana daughter naye phela mnandi naye lo sisengathi ngempela ngake ngihlangane naye nginebelief ethi into esingayikhipha noma into esingayenza noku South Africa ingayenza ibe ngcono kakhulu.
Powerful artist wabalulile. That shows ukuthi nawe umsebenzi wakho indlela powerful ngakhona. And I'm sure ukuthi abantu they will be streaming ngoma yakho izobe khona vele kuma digital platforms wonke kusukela kusasa mhla 31 January. Ingoma imidlalo by Activator Mshepstein. And Mshepstein vethu cause thina ke uyasazi iMT Radio we singakwazi ukuthi sithole ingoma engakho ngiyadlala. But ke we just kind of play your song here on iMT Radio. Thank you so much for your time, ne?
This is an MUT Radio podcast.